kola sente tuyambo zino nozitwale bandange nga tuli bubi esefuse chife kubanga sente n'emikwano gyekyusa kubanga sente tusimye wayiya nnyo naye sente kazala mulwa kati zino newozeseyo Mukwano gwedago gwavawo kati sente yeyogera atalina sente nkubirako ebyomukwano biveko nenguza okulemera mukwanga sente kyekikemo nagiranyisa lumu wa sente naye nga bivako abakulembeza okulemera muyinza sente zebakuma kyanaku ne bwe bajjuza ebisawo tebakuta wano mugabe ezimba bwelemeza nkugambye muntebe banansi bakaba bamugabe sente tawanya ne mulago nga tolina sente linda kufako abasawo bakuyita kongolaba paka lufa naye sente lwaki omala ensonyi mu bantu songoli malaya tomerera lwaki yetokusa tukunonya tetwe maka yakola sente tuyambo zino nozitwale yakola sente tuyambo zino nozitwale lwakubanga amanyi mubanja omukwano gwe twalina sente zakuta omulala bwafuna nayagala asinzibwe najoga buli omu natulinyako lwa sente neyerabira nti sente zivawo ate nkyana ddayo mubannebe yajoga naswala obbi wange mu bwavu nayagala nnyo ttendo sente bwe zajja yawasa tresi ne bannaddiini abamu bayayuse enjiri ey'omwoyo yagwawo dda kati bagamba wanike emikono gamba nkitwala leero ofuna viza tola sente yakola sente tuyambo zino nozitwale yakola sente